de Chicago. Yeah.
Oh. This is Skilly.
Hey, mdomo kuma. Mdomo nyamaza. Nakumbuka mara kwanza na kuna nilikuona kwenye Big Plus. Nikaumia sana kusikia una bwana yako. Ili sione wivu ikabidi nifumbe macho. Oh oh. Nikauma namba hadi kwa mashoga zako. Wakana benki taka feza nikahaso. But now oh 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 oh. Nikiona rafiki zako huwa nawauliza swali. For now oh oh oh. Yupenda miliki feza kati yangu na serikali. Hapo kati tembo na chua linivuruga. Nikaona kama kwako tapoteza muda. Ila uzuri mimi nimesomea Cuba. Kachukua kiberiti nikachoma mbuga.
I fall in love again. I swear I fall in love again. Me I'm falling in love again. Again, again. I swear I'm falling in love again. Again, again.
Hey, watu wanasema ukiba feza kuna kesi. Mbona mimi nimeziiba mbele ya jeshi. Ezi salamu ziwafikia ni my ex. Mimi nimeamua kushina feza kama benki. Baby kuna watu kwako wanaleta choki. Achana nao bwana akili zao fupi. Wanakusema hata pumzia wakopi. Eti ya shepu umechonga Uturuki. Matajiri wanakutaka. Masikini wanakutafuta. Oya mimi nimekupata. Wakatangaze msiba kwako nimekufa. Hapo kati tembo na chua linivuruga. Nikaona kama kwako tapoteza muda. Ila uzuri mimi nimesomea Cuba. Kachukua kiberiti nikachoma mbuga.
Fall in love again.